Abaturage bimuwe mu birwa bya Sharita na Mazani mu kwezi kwa gatandatu mu karere ka Bugesera barabarirwa mu miryango isaga ijana batangiye ubuzima bushya nyuma yo kuva mu birwa bavuga ko bari bugarijwe n'ikibazo cy'ubwigunge. Ubutegetsi bwatuje abo baturage mu mudugudu w'icyitegererezo wa Mbuga Nzeri mu murenge wa Rweru, nubwo bakirwana n'imibereho y'umunsi ku wundi mu buzima bushya buri wese aharanira kubona amarariro. Bamwe muri bo bakimara kugera muri uyu mudugudu bariruhukije.
Ingaruka ya mbere ya biriya birwa nkanjye narayigize, napfushirije y'umwana numukwe bapfira umunsi umwe tubahambira rimwe kubera iki baguye mu ruzi. Ubwo rero urumva n'ubundi ahantu hataba inzira ntabwo ari ahantu. Leta imaze kudutekereza kudukura, nanjye numvise nishimye idutekereje kudukura aramukira. Urabona afite imyaka 50 ariko aho nageze ubusigaye ubwo mvuga ngo uwasubize inyuma nk'iyuburura nkagira nk'icumi nibereye ahangaha ntari mukirwa.
Kwimura aba baturage ahanini ni ukugira ngo bagere ku iterambere nk'abandi, iyo niyo ntumbero nyamukuru ku butegetsi. Benshi muri bo ntibabashije kwiga, abandi bacikishirije amashuri kubera imiterere y'ibirwa bari batuyemo. Bisanzaho bazabona ibikorwa remezo by'iterambere ariko bibasaba no kuba bafungutse mu mitwe. Bakurikije aho iterambere ryerekeza baravuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kutazorohera abazaba batazi gusoma no kwandika, barifuza ishuri ry'umwihariko. Madame Speciose Mukakabera mu mudugudu wa Mbuga Nzeri yabwiye Ijwi rya Amerika impamvu bashingiraho basaba ishuri ry'abakuze bahoze batuye mu birwa bya Mazane na Sharita.
Impamvu ya mbere, tuye mu mujyi. Umwe bagiye gushyira ibyapa biyobora imodoka. Ibintu tubizi katubarigaho tugize mu mashuri. Ikindi cya kabiri, dukeneye gusoma no kwandika neza ku buryo umuntu ushaka kugutuma ahantu ukamenya ngo yantumye gutyo. Icya gatatu, dukeneye kumenya byiwe icyongereza na gikeya kuko twumva icyongereza kigizweho. Ariko byibura tuhuriye ukamwana n'akantu gato ukamubwira ngo mwiriwe mu cyongereza simbimenye, nafite ikibazo kandi ndi mu mudugudu w'iki w'icyitegererezo.
Abataragize amahirwe yo kwiga iyo bumva abana bato bavuga indimi z'amahanga nk'icyongereza ipfumwe naryo ngo niribura.
Gusa mbifata gutyo nyine, simba nzi ibyo ari byo.
Nk'amajambo ujya wumva n'abana bawe n'ayari.
Kirumva bavuga. Ese good morning, sinzi icyo sobanura, undi umva bavuga ngo how are you. Nibyo nkunze kumva.
Mwana yuvuze ngo good morning cyangwa how are you nkuko abivuga bivuga iki?
Ngo how are you, ngo good morning teacher, how are you friend, thank you teacher.
Bisobanuye iki ibyo ngibyo mu Kinyarwanda?
Bisobanura good morning.
Kuba bisobanuye iki?
Bisobanura gusuhuza umwarimu nanone bikagira cyangwa nabyo nzi ibyo ngibyo.
Usibye abakuze baturuka mu birwa bya Mazane na Sharita basaba ko bashyiriraho isomero ngo rizabafashe mu bihe bizaza, umudugudu wa Mbuga Nzeri urimo n'abana bavuye kuri ibyo birwa bacikishirije amashuri mbere kose bitewe n'imibereho mibi na n'ubu bakirwana nayo.
Mvukana n'abana batanu nanjye wa gatandatu, urumva rero ubuzima bwaraducanze. Abenshi hano batunzwe no gutashya, wagira amahirwe bakugurira nyine ukarya, batakugurira ukazigarura ukaryama. Nk'ubu natwe imyenda tubonana n'iyi twabuze imyenda twajyana mu ishuri, dushima Imana ko yaduha imyenda tukambara tukajya mu ishuri nk'abandi. Mama nawe ni ikimuga, nyokokuru nawe ni ikimuga niyishoboye.
Akamaro ko kwiga ku bataragize ayo mahirwe benshi barakabona n'ubwo bamwe izabukuru zizababera ikibuza.
Agaciro ko kwiga gihembo nari agaciro nyine keza, kuko n'abana ubu bize nibo bazatera imbere, naho umuntu utarize we nta kintu nyine ashoboye. Ariko umuntu wize nyine niwe muri iki gihe nyine uzabona imibereho kuko yabashije kwiga. Narahumye sinkibona sinkanura, ubwo ngiye kukubashya ngo najya kwiga ntabwo najya kwiga birandenze.
Njye ntabwo njye kanura, ubwo ndashaje kereka abakiri batoya, naho njye ubu ndashaje ntabwo nashobora.
Hanze y'abatarebwa n'ikibazo cy'abatazi gusoma no kwandika bavuye mu birwa bya Mazane na Sharita, nabo basanga ubumenyi ari ngombwa.
Gusoma no kwandika ni bizo kugira ngo ubahe uri umuntu ujijwe, wajyane icyo ujera ntumenye kukizera bitewe n'uko utize mu mutwe wawe hatasobanutse neza, ukamera nk'umuntu mbese w'impumyi kandi wagombye gukanura. Numva kwiga gusoma no kwandika babibashyiriyeho byaba ari ibintu byiza cyane, byagira icyo bibamarira kuko n'umwana utageze mu ishuri n'uwagezemo nubwo yarivamo usanga batandukanye.
Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, ubuyobozi bw'umurenge wa Rweru ntibugaragaza igihe ntarengwa buzatangira gukemura iki kibazo cyo kwigisha aba baturage bo mu birwa bya Sharita na Mazane. Ni gahunda bushyira mu bihe bya vuba ariko bugashimangira ko n'ubusanzwe bwayiteganyaga. Bwana Jean Dodier Barihenda ashinzwe uburezi mu murenge wa Rweru.
Zira mpungenge zabo ni impungenge zumvikana muri ya manegeka twavuze, harimo n'ikibazo cy'ubwigunge birumvikana n'ubujiji. Kuba bari hariya baregerejwe ibikorwa, abariya dufite iriya mitipapasohol iriya sare, turatekereza yuko mu minsi ya vuba twahuriza hari abaturage hamwe tukurikije imyaka yabo birumvikana. Hari abakuze cyane bafite ibibazo byo kutareba neza, ariko ariko abashoboye bafite ikibazo cyo kuba batazi gusoma no kwandika. Turifuza yuko twakora itsinda ryabo tukabashakira n'umwarimu wabo uko arahari, hanyuma tukabapangira gahunda bakiga gusoma kora no kwandika.
Ku kibazo cy'abana bacikishirije amashuri, ubuyobozi bwa Rweru buvuga ko hari himutse abana 156 ariko ko mu gihembwe kirangiye higaga abana 135. Bufite intego ko nta mwana n'umwe uzasigara atiga. Gusa hari cyari ibibazo by'imwe mu miryango ikenye ubutegetsi bugihanganye no kubashakira ibyangombwa by'ibanze byo kubafasha kwiga. Uburemere bw'iki kibazo bwareberwa cyane mu ndorerwamo y'umubare w'abarangije amashuri yisumbuye ku birwa bya Mazane na Sharita. Nk'amazane kuva yabaho harabarurwa abantu babiri gusa barangije amashuri yisumbuye. Magingo aya muri bibirwa kandi haracyabarurwa imiryango isaga 300 itarimurwa. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika mu murenge wa Rweru mu burasirazuba bw'u Rwanda.